됐어.
Kesha macho hatulali leo, yani leo kachumbali leo, tungelemu wako tunavesha leo.
Shabani
bamba karahe, bamba karahe, bamba karahe, pa 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 bamba karahe, bamba karahe, bamba karahe, pa pa pa.
Usipige picha una wanajeshi, usipige picha kambia jeshi, usipige picha una wanajeshi, usipige picha kambia jeshi.
Tunavyovimba tuonekana wajinga, wauni tumeshinda, tuna mipaka tumekutana Sinza, tumalizane Sinza, usivuke mipaka.
Ukipiga picha umejichanganya, ukichukulia poa utatupa lawama. Awe watanimanya, ikifika mida kazi kitajulikana. Shu, adi mselema. Baby wako nimemuonjesha, nataka tena.
Usipige picha utaona jeshi, usipige picha kambia jeshi, usipige picha utaona jeshi, usipige picha kambia jeshi.
Wauni tunakula tumba kishi baba, tumekaukiwa baba.
Mtumbishi kunkaba kunkaba, tumpeleke kambini kunkaba, wa shati wa koti langi ya mapoti.
Shu adi mselema, juu chini kati kule adi mselema.
Usipige picha utaona jeshi, usipige picha kambia jeshi, usipige picha utaona jeshi, usipige picha kambia jeshi.